akili zangu nilipofika mwisho, kila kitu kilipofeli. Nikabaki kutegemea jina la Yesu tu. Nikaona mkono wake ukaja kuniokoa na kuchukua udhaifu wangu. Akanifuta nayo machozi niliyokuwa nayo. Akanivika vazi la sifa. Katika yote ninashinda, na zaidi ya kushinda katika yeye aliyenipenda. Mimi nimeshinda,
nimeshinda
yote,
yote
nimeshinda. Asante Yesu. I'm victorious. No evil will come near me, 'cause Jesus is my shepherd who watches over me. No weapon formed against me shall be able to overcome me, for I have met Jesus, my hiding place. In my going and my
Jesus, hey.